tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare noga e joyi lewru juillet hitan 2025 yamde sappo e jiddi jabbike silimay chapanne e joyi maison la presse bamako do nyutina on kabaruji de kigil hande woni alisi se kanko modu watara wonto boggi jande to an kasen kaka kodo fu watata hun ko mudum el basile lede amen de kado halaka kana ko be lede amen de holiti dum cangal ko kananke lede alangeri holiti wide anidi wadde surode hakkune kana ko be lede amen de kan gube jogube kabore le saha leji ni ministre lady misra kumani do kabaruji mabbe hakkun mabbe kan e ledel kidil adnar allah do kan ka ana el dawul wardel lede amendi ila alkamsare kenyam lewi kanko badr abdulati dawul mak wardel lede amendi ka fana modo bi sembinde golidal hakkun lede didde bakka hitan 2025 ka jababuji mudum andinama malin ko bele hitan he kasa fecci ben ngabbe bakle lede amendi temdere fu noga en jeddon kan en won kibbe bettaade sekrab dum sembe kabaruji dum joganon kibbe hande bisimna modo be hedaade dum am kasenka kodo fu wattata hun ko mudum ele basile lede amendi kado halaka kananke lam hakuneje o holici dum talatare bittinde cagal ko talkuru ngaro daranade jam kay huntondirgol malin kobe watta e juude mako kado halaka o wadi dum cagal ko kanko kananke lede alangeri do na abdel majid tebun holici wide ana yidi wadde surore hakure kanako be lede amendi kay gube jogibe kaborde yalla basi o kan hebina jogalal lede amendi dum wadi aljumaare sappo e jitti lewru juillet tiinu fa keben famtare kede mawdu samasiko
kana ke leedi ndi mimi hala talki kawral tiina di hagune leedi mali e gube robert en e dota kamuya hobbe talki kawral di medali latri sababu warturde jammale leedi ndi e bimako e hakilo president guita ido imadraji di ngada ka fele labal yalla nafuri tan wobbe o beedi wiide bibi leedi mali njettiraka nawtrade charto o yalla humtane hore hewtugul jam duminde dudo talkuru kaltidal hakune bibi leedi mali hakka sen latto tugorga biltude kala basiji e refi pamondiral hakune bibi leedi mali fa hande e bi makko leedi wondi fuf hunko mu natata e le basiji gamenga hore do transition o wadi no dango fawre gube jon e kaborde njibbe hewtagul jam yo njoppa kaborde ngara hinadi kaltidal hakune bibi leedi mali tawe koddo fuf bilaki hen ministre kumni do jam dewral e gondal leedi ndi kango dum dardi kala njibbe hewtagul jam ngara le lana mawka mali fa goto biltata telaji gondi hakune amen gal enen ko amen no holti general de corps d'armée Ismaïl Wagi ido halaji di yo notade kongol kanangeli di Algérie holti di non landinani kaltidal hakunde bamako e gube jom e kaborde sahal leedi ndi
lewi donki andando kaboroji bili di en denago do won docteur Ahmadou Touré tewture wadde surore hakkunde kanako be leedi amendi kay gube jogibe kaborde di hananke leedi Algérie yidi ardaade kana holta wiide leedi ndi ka ana holi sanne ko kabotobe leedi resi woni le kerol mu ento o jukkine haladu wiide ndi do leedi kay ana holi du sanne fati leedi resi heba sembe le fongol fa kebe famtare anni ko wi imrana kilo may gado festan Ousmane Niall Boly
le Mali propose la
Mali holiti anyaaji mudun Algérie ani di fa handen darade e darde mudun tawe kay wonno curo do kabaru basi Mali o to beride berde ana fayudo kabaru ndenagu kerol hakkunde de leede dun ko Algérie hulini sabe bibbe leedi risi wadda be bangi ngul kerol hakkunde de leede wandu bataki goto tuudo nafa sanne ma hala mu hani halede le majjun Algérie holliti ko wemi don do hebugol sembe e risi le onoko Mali jabay ko Algérie wi don sabe kabaruji di ana gondi e waylitade sarti ko ne holliti wiide tidallaaji Mali bibbe Mali kany en kani joddade kaltida fati goto fu watta hun ko mudon le majjun eden bay wadde hakkilo men le bal ngaroje Algérie fama anniya Mali do hakkilo mabbe latade curo dun latonto Mali hono tewde kasen wadde hun ko mabbe do kabaruji leedi Mali ndi
dido kabaruji fu wana hebe do beme ande kesede do hello ame Facebook na do konto X holiti on do kabaruji de fuddata jonde jababu bakay tan 2025 amali ko be andinama dum aljumare hande le leedi amende mangal mudum fusa fecci himbe le ngadobe bakki be temdere noga e jeddom kany en tan woni kibbe bettaade le cuudi jangirde leedi amende nela do amem yarto do ne salisi sogo kany ka ana wonno to wakat no jababuji de haltente himbe bene a yoga be kany en kana hunyo sanne wombe ngullo no hakkunde mabbe do fa kebe famtaare anni ko hebani em do festan Ousmane Niall Boly.
mi ewelti fa sanne sab exam e ille fuddade hitande woni ko neddo fuddata golleji mudon dun sabi mi ewelti mi yatta hebbe fu e keba e beedu tinno mo wuri fa keba bernana bubbe hande mi gollo du wadde kemmi hikka mi yatta hebbe fu no potu weltade fami do wulla dar abbi ko no foti weltade mimmi kaawi ko non mimmi de welti sanne mi yatta du saarabe am fu buri abban wadi ko wayi fu yalla mi do passa mi jati wadi e bawdam fu de welti sanne hitande fu golle amen tan woni ko min kinni mi wi abba mi heban bak hikka mi hebi du bandiraabe haa rewbe kebay mi wiyambe tinno wofugo du won hen
Lady Misrandi ana yiɗi sembinde enɗam hakkunde muɗum e leydi amen ndi gonɗo e le dawol gonɗo faɓɓude le leydi amen ndi balɗe ɗiɗi ministre kumaniɗo kabaruji hakkunde leydi Égypte kañe e leyɗel keddile adnaro Allah on Badr Abdellati kañum ka yiidi e hono muɗum le leydi amen ndi ɗon Abdoulaye Diopo o yiidi caggal muɗum du e yimɓel janguɓel cuuɗi janguirɗi du dow leydi Égypte o holiti wiide fana dawol makko ngol ka yo tewtude naɓirde yeeso gollidal hakkunde leydi amen ndi kañ leydi Égypte Fatia Tara ana wonnoto anni ko heɓani en dow majjum do fettan Ousmane Nyalibule Modou Samaseku
e wi ministre leydi Égypte kejaɗo hajuji mabɓe gondi sella Badir Abdellati wargol makko ɗo ana fawi dow gollidal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ko nahiri bangal golleji demal keɓal jaagu ndenagu yiggaji fa yettade kabaru kurangaji
leydi maldi ne hani jaati fiide dabareji kasidinaɗi yalla hadde tirsiyagal min paboto kala Imad Radji ɗi laamiɓe Mali gaɗɗi yalla humtande hoore ndenagu e hewtogol jaam ndeɗo darande min jiɗɗi hinade sanne gollidal kabaru keɓal mbawɗi yirwinde gullidallo ngal fuɗɗal fewi hannde
hedde laamunkoɓe Mali wargol makko ɗo weli ɗum ɓen sanne ministre kumeniɗo hajuji Mali gonɗi sella Abdoulaye Diopa holtiwide Mali ana lanndidi e ngal gollidal holtiwide du eɓe teddindimako leydi meɗen ndi
min jiɗɗi gollidide yalla sembinde giƴƴiraku gollidal e pabodiral hakkunde leydi Misra e Mali andon wiide leydi Mali ndi no yiɗi sanne sifa jogola Égypte ndi warta fe leydi Mali hono kulito bawɗo muɗum ka garo tan la hultinde wonko jogi ko nafata
ndu yilara ana fawi dow yagol o kananke leydi Égypte le leede hirnaange Afrique micintinde wiide Mali e Égypte ndewri gollidinde ko cinnyine le lewru janvier hitande 2004 le nde dewtere ana hen hokkinide hakkillaji bangal kananka ko wakkati fu e waddude golleji kewdi
Chinois en jeyam suuta makaki mu em gollirdi bonnama en to yimbel jogibe kaborde le region Bougouni gudde o golleji ka wadi alal bare noga e tati lewru juillet betti ndul nokkol kewde to yigaaji ittete le leede amendi suutugol ben do yimbel le nokkol to kang ittete le leede amendi joni wana go o mudum le lewru me betti ndu kube jogibe kaborde be antaka hippike ben do yimbel gollobe le nokkol to yigaaji ittete le leede amendi narena
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
gollirgal modo kumanido kabaroji bilidi e tobo le leedi amendi ka holti wiide tobo go waran wadde sanne le leedi hitane hikka le wi mali meteo natugo le diam an kana modja matere nokkul kewde le leedi amendi fa wawde fewde dido bona fa wawde fewde bonandaji bawdi heber cangal dido tuboji le leedi amendi yimbel hewbe kam en ka ana wondi wadde imadaraji fa sakko dido bonandaji bande bamako kulikoro duanza muti fanjo toda tomboktu kuliti kulita em dabareji dibe pi yalla bi keba tude fa bonandaji di ndiyan dan wayutinde be salisi suko kay kejabe am ngobe le kreduji di wonko hebani en do majum kede ma wadu samasiko
mi sarti melude galle an o e kanyo dun no ittude kala ko lato sababu haddi jam regadi no haniri min cukiti fonse jiddi ban godo dun e do yamrar mer o min mbuti fonse jiddi fuf jodi be do datti jam di fuf fo iminama gamuti kebini chakuji di jarindi yalla diddude nokuji di jam e bisso ne gode sukude julande de min natoto dun kaaje kanyo dun do iwdi e maro sukade nokku jogaji mi mahiri cuuri di sima cukiti dun no kala fonseji en jamma rekorta kala balɗe tati hayaɓeɓe mbutan fonseji ɗi yimɓele na kuɓɓina ñamaji ɗi ɗum ne wona fi dabaɗe moƴƴude
keɗoɗen jonka Ousmane Nyalibule fa o haltana en kabaruji ɗi haalaji muɗum haalale yontere nde
en puɗɗirandi kabaruji halde hal nangugol artist en malitaton ko waɗi ñande talatare noga ɗiɗi lewru juillet ndu ko procureur national anti cyber criminalité waɗi yeɗum babani kone bigini bagaga e mariam ba ɓe bullitama sariya saabe haalaji bonɗi ɗi ɓe kaali zuzugol maɓɓe ana hani waɗede ñande nayi lewru septembre waroru ndu farde nden horsiniɓeɓe e sagiraɓe maɓɓe ana gonde wadde ɓatakiji dow ɓeɓe andede holtinde wiide ana caggal maɓɓe ana jaadu ndaroyde ɓe ɗo ɓe udda nokkuɗo rewɓe uddete kabar goɗɗo ana fawi dow hokkugol dewdere bindade no jam e deƴere heɓirte le leydi meɗen ndi gattande e juuɗe hoorejo laamu hakkundeji o ɗum waɗi talatare nogay ɗiɗi lewru juillet ndu ɗo bammakoɗo nde windande ana e muɗum toɓɓe sappo e jeegom tumbanɗe capantati e jeenayyi sariyaji temedere e jeegom ɗum ko wawi hokkude yimɓe hakkillaji lobbi dow no jam e deƴere hewdirte le leydi meɗen ndi le nde yontere du yimogoji brevet de technicien santé ko hitande 2024-2025 puɗɗino ñande altinere noga e go'o lewru juillet ndu ɗo bamakoɗo ele e région ngaji ɗi eɓe jaha ko ɓuuri ujunaji sappo woni hawruɓe ɗi imogoji ley mabɓe ujunaji jeɗɗon e temedde jeɗɗon e noga e jeenon yo jande dow dowre faccaɓe ley centreuji sappo e jeɗɗi le leydi meɗen ɗi fuu e jayndi mum
sakiraɓe heeɗiɓe on keeɓi faamu andoɗon mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗ hande honon andirɗon fanje fi nokkude seeɗa yewtere amen e wona jokkitade wasalam yewtere amen pawide e ɗo keɓal leñaloma hannde o kaana haala haala malinkoɓe jooɗi ɓe joola kultaɓe wiide darde mum en ana mawni sanne le leydi amen ndi bato mawɗo goto waɗi yalla no nodda ɓen ɗo yimɓele tinno wara golla leydi mum en ndi hono fuu woni caɗele ɓen ɗo yimɓele wondi fewde muɗum leñaloma hannde o hono fuu ɓe mbawi waɗirde yalla leydi ndi ana heɓa yirwude Moussa Mali Cissé ko tewti andude ɗum keɗe ko heɓani en dow majjindo festan Ousmane Niall Boule mi hoore en kiire jaam
Samba Kassama yo malinke jooɗinoɗo leydi Faransi warti darni gollirde muɗum ley Mali le hitande 2022 entreprise makko o woni arandejo daraniɗo moƴƴintinde machine ngaji usine ngaji faamu hono muɗum wala ley Mali e wi makko ka noon Kassama holliti mettalla muɗum wiide hawri e tiɗallaji kewɗi dow golle entrepreneur yaako muɗum caggal ko warti ley leydi Mali ndi ko laati fuu kanko omo wajo yimɓe wonɓe caggal leydi meɗen ndi gara darna gollirɗe muɓɓen ɗum ɓuuri moƴƴude dina wiide neldan kaali sakiraɓe muɓɓen fa gollira
aujourd'hui nous sommes
ñalawma hannde o ka min yimɓele nayo woni golloɓe ɗon kuuɗay min goɗɗa yettade yimɓele joyom golloɓe wakkati wakkati du ana wara sappo en wakkati o ana tiiɗi to maliɗo jogiiɗo bawɗe fuu kañum woni joom gonga ɗum waɗi yimɓele hewɓe gollande hoore mumen ɓuraniɗum en ɓurde ɓamde kalis mumen so wara watta ɗon fa gollina yimɓe farati muɗum mawna sanne
c'est beaucoup moins risqué
diɗallo goɗɗo gonɗo ɗo iddugol kalis le Mali yo ñakkugol faabagol kanankoɓe ɗum woni ko taykiti yara hadi malinke jooɗiɗo le leydi Congo gonɗo hannden ɗo bamako ɗo batte forum national des maliens de la diaspora o gorkojo yara holti metti muɗum ñakugol anniyaji laamu o faabade ɓe
ɓe mbi min gadda kalse amen fa min golla leydi ndi sa wi neɗɗo war gollu leydi ma aɗa hani ittude laawi gaɗonoji joomu nemamuya yalla joɗagol muɗum ana heɓa newade miɗen andi to min mbawi wattude jawdi amen min gom andal muɗum
nde hitande 2005 kuudeji dumbi warti joɗade ley Mali caggal ko joɗino duuɓi kewɗi le leydi Etats-Unis omo warta omo nayoro bangal darnugol usine maylitowo ɓiɓɓe jalo e wadde golleji kumaniɗi neɗɗaku hannden hoore fedde rewɓe wotere
miɗe jaaha caggal leydi ndu tewtode yimɓele garoɓe faabaɗe men ele golleji amen ɗi nokkule hono kulikoro kita région segou kaye
kayekay
hitande fuu jawdiji ɓiɓɓe Mali joɗiɓe sella ko neldata warde jatama wiyama ana wara ko ɓuuri milliard ngaji temedde jeɗɗi CFA leyɗi jawdiji temedere e muɗum fuu joyi tan woni gatteteɗi eko wawi nafude woni ko waltiwde ministre keƴanaɗo ɓiɓɓe Mali wonɓe sella ley o batu ɓe noddiri forum yimmusa aga atayen gofarnema laamu hakkundeji o ana watani hakkillo wonɓe caggal leydi meɗen ndi dow ƴewtagoji leydi ndi
oɗo batu wona laamiɓe tan ɗum wodani eɗum hollita anniyam o gouvernement leydi amen ndi jogui ele wattugol koyɗe malinke goto goto fuu le golle pawiɗo yirwere leydi ndi
e wi andinɗo kabaru keɓal Modibo Mawo Makalu laamu o ana wawi ɓeydude nafagaji ɗi ɓiɓɓe leydi Mali neldata warde ko wawi wadde yirwere yewtere fa dum gonden jondo di jawdi ko neddete ko buri hewde fu e almusadaji galleji tan woni ko gattete andin do kabaru kebalo hakkilo mudun lam o an hani fide dabereji yalla di jawdeji an gatte e ko wawi nafude tagalun makalo beedi wide malinkobe wom e sella an baydu wadude ande mubben fa njiri wina bangal kebal leydi mali
lam o ka an e darde mudum jati ko woni wutade e itture dati mawdi latat sababu e joode malinkobe joodi ben jola fa wara golla le leydi mu en ga fa dum heba latade an hani ko laabi bangal sariyaji yewte nema muyadu watne beedo yimbelle bangal talkidi hasindine mudum
la bureaucratie
koltindi wide e jateji kewdi kolitaadi bi'e mali wombe sella ana baraka ko million jeegon